nikubona nibwiraga ku munezero ngufatishije none uko bwije uko bukeye niko ngenda niheba ese ibyiza wankoreraga washakaga kunyibira umutima none maze kuguha uri kungaraguza hagati amaso yanjye arifuza kukureba nubwo yuzuye amarira ariko ntifuza kubona ibibungorera amaso yanjye arifuza kukureba nubwo yuzuye amarira ariko nifuza kubona ibibungorera uru rukundo ndarwanze runegeka kugukunda kandi utari uwo gukundwa uri uwo guhungwa uru rukundo sindushaka runegeka kugukunda kandi utari uwo gukundwa uri uwo guhungwa undwaza umutima undwaza umutima undwaza umutima wumva nanze ubuzima undwaza umutima undwaza umutima undwaza umutima wumva nanze ubuzima iyaba ukusa ku mubiri ari nako wasaga ku mutima ntiwari kumva mu maboko sinari kuzigera nkureka iyaba amagambo wambwiraga ariyo washiraga mu bikorwa sinari kuba mbabaye sinari kuribwa n'umutima amaso yanjye arifuza kukureba nubwo yuzuye amarira ariko nifuza kubona ibibi unkorera amaso yanjye arifuza kukureba nubwo yuzuye amarira ariko ntifuza kubona ibibi unkorera uru rukundo ndarwanze runegeka kugukunda kandi utari uwo gukundwa uri uwo guhungwa uru rukundo sindushaka runegeka kugukunda kandi utari uwo gukundwa uri uwo guhungwa undwaza umutima undwaza umutima undwaza umutima wumva nanze ubuzima undwaza umutima undwaza umutima undwaza umutima wumva nanze ubuzima.